baba ye mukwano gane buso libera wange wadamu tiyeru licha nondaga mumaso gabanji nalindirira sako wa kuku nikusepo
aba wala basenda senda
ee abalala ne basota sota ee ajijijiji naena kumangolwa siku banali manyezeche ninda ebyange byona dali mugwe masombira wange uhu emere nunji najiraba mugwe abana balunji mugwe esanyu buli musajja lyanonya liri mugwe kenkufunye maze
nze sijja kulabankana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byononya biri mugwe sijja kulabankana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byononya biri mugwe abalalamba labanga bisikirize mama ebigambo mbira banga lufate kwe musana yajaja tekunkulage tomukwano kwendina kukoweka leka ndayire njagala kweweka siri kugatika kimuli change ajijijiji ndiba nawe bakabukate sijja kulabankana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza mama ebyange byononya biri mugwe sijja kulabankana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza bebe ebyange byononya biri mugwe
The New Eagles.
Teri teri baswamye abaleta bolo kusobagambe nakulonda nende kawa balala wabasinga olina size jenjagala wento kafiga keko kasufu agamaso gotumeza baby gegande sawo abalala bali era bomula
siterera ebyange nyabo
bino byona nalonda nange
sikyusa ebyange byononya biri mugwe
era bomula
siterera
ebyange nyabo
bino byona
nalonda nange
sikyusa ebyange byononya biri mugwe
sijja kulabankana sijja kukugatika Kiriza mama ebyange byononya biri mugwe sijja kulabankana sijja kukugatika sijja kwenalikiriza baby ebyange byononya biri mugwe sijja kulabankana sijja kukugatika